Last week, we were preaching under the title, Blessed is the Eye and Ear that God Opens.
Wiki yapita ija, timalalikira hapa mtu wanena kuti ilo dala, ndinitso, ndikudu limene Mulungu walitsegula.
And we see that it is not me, it is not a person that desires to open his or her ears or eyes.
Ne tinaonanso kunena kuti sicho khumbatu cha munthu chimene chimamupangisa kuti atsegulidwe khudu kapena maso.
Hearing the word comes from God.
Kumva mawu a Mulungu kumachokera kwa Mulungu mwini.
Seeing the Christ of the Scripture comes from the Lord.
Kuonanso Kristu wa malemba kumachokera kwa Mulungu.
Today it's the continuation from the same book, Acts chapter 9, and we'll start from verse 3.
Verse 3 says,
and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around about him a light from heaven.
Chofazi sirachitatu uloli kuti ndipo poyenda ulendo wache kunali kuti iye anayandikira mdamasiko ndipo madzizizi kudawala momzingira kuunikira kuchokera kumwamba.
And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, so why persecutest thou me?
Verse 4, ndipo anagwa pansi namva mawu akunena naye, Saulo, Saulo, undilonderanji?
And he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks.
Verse 5, ndipo anati, ndinuya ndibuye, ndipo anati, ndine Yesu amene umlondalonda.
6. And he trembling and astonished, saying, Lord, what would thou have me to do? And the Lord said unto him, arise and go into the city, and he shall be taught thee what thou must do. And the man which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man.
Verse 7, ndipo amunawo akumperekeza iye anayima duu atamva ndi mawu koma osaona munthu.
And so arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they read him by the hand and brought him into Damascus.
Ndibereke ndipo Saulo anauka koma potsenguka maso ake sanapenya kanthu ndipo anagwira dzanja anamtenga analowa ku Damasiko.
And he was 3 days without sight, and neither did eat or drink.
Verse 9, ndipo anakhala masiku atatu osaona.
May the Lord bless the reading of his words. To him alone be all the glory and honor because of that.
Here
it's very mysterious gospel that we have read. As we say that acts, whether the acts of the Spirit, the acts of the apostles, that the character of the church that was born after the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ.
Monga tutina nena kuti machitidwe awamina kuchunga apa ndi machitidwe a mzimu. Majitidwe atumwi machitidwe a mbuya amene anapanga pa mpingo wache pambuyo pakukwera kwa pambuyo pakukwera kwa Yesu Kristu kumwamba.
Whatever is in the book of Acts, we will see what the Holy Spirit did, we will see what the apostles did, not because of their desire or because of their capability, but because of God who made them to do that thing.
Chini chonse chimene mukhoza kuchiona mbuku limene linamachitidwe ndi machitidwe tu a mzimu komanso machitachita atumwi amene sana achite iwo chifukwa chakuyesesa ndi kuthekera kwa iwokha ayi koma potsongoleredwa ndi mzimu wa Ambuye anachita zimenezo.
He is so yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord.
Ndipo apa tikuona Saulo amene sana pumulira apa kulondalonda ndi kukantha mpingo wa Ambuye.
Because of that, he was empowered to go to Damascus to slaughter and bound those who are following this world.
Chifukwa cha ntchito imeneyo tu anapasidwa ufulu ndithu wopita ku Damasiko kukagwira komanso kukapha anthu amene akutumikira Ambuye, anthu amene akulondola njirayo.
Now here there is another mysterious, because on verse 2 we see that he was bounding and slaughtering those the people that are pursuing this way.
Pali chinsisi china chake chimene chikuoneka chifukwa mukamaona mbuku la machitidwe amene chapter 9 verse 9 la 2 lo ndikunena zonena kuti analunjika amalondola ndi kukagwira anthu amene amalondola njirayo.
So even Paul himself, he was not knowing that he will use the same way that will lead to his opening of his eyes, but he was not knowing.
Ndero ngakhale Saulo ameneyu samadziwa kunena kuti njira yake ndi yomwe abe atusemweyeyu yomwe itikamsegulire maso ake samadziwa ayi.
He was to kill those who are following this way.
Iye ndo amapha anthu amene amalondola njirayo.
But he is to judge using this way.
Ndipo iye amayenda kugwiritsa ntchito njira yomweyo.
But he was not knowing that the journey of himself on the way is for his brightness, not to see that his journey is on the way toward Christ.
Komatu iyeyo okhungu lake limene anali nalo limamthandizira kusadziwa kuti njira imene akuyendayo ndiye njira yomweyo ya Yesu Khristuyo.
So when he was near Damascus, using the way, journeying, walking, going, he met with Christ.
Ndiyedu pamene anali kufika ndipo anali pafupi ndi ku Damasiko akuyenda akudusa njira yake yomweyo anakumana ndi Ambuye.
It was that way where Christ was and where he might meet with Christ.
Inali njira yake yomweyo imene a Khristu anali ndipo kuti iyeyo amapodusa mmene kunde kuti amakakumana ndi Khristu.
He has been using other ways, going in different areas, locations, hearing, bounding the disciples, but he never meets with Christ until when he follows the right way and journeying in on the right way, because the right way is the only way that we meet with Christ.
Amene anakhala akumagwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana nkumayenda ndi kumangamanga ndi kumangapha anthu okhulupirira Khristu m'madera osiyanasiyana, ndipo inakwana nthawi imene iye anakadusa njira yolondola kuti akakumane ndi Khristu, ndipo njira yake inali imeneyoyo imene amakudusapoyo kuti akagwira pakasi kumdee inali njira imene akakumane ndi Khristu.
There is a singular way that is on that way. You see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Walimu njira imodzi yokha imene inayikika pamaso pake kuti akamudusa mmene momwe ndithu akaona kukongola kwa Khristu.
But there is ways that people use that to go nowhere.
Koma zilipo njira zina zimene anthu akhoza kugwiritsa ntchito komatu kulibe kumwezi kupita.
What makes the religions not to see Christ of the scriptures is because They are using their ways that are leading nowhere.
Chimela chima apa ngisa twasipembeze kuti asaone kukongola kwa Kristu ndifacha kuti amagwisa nshino njira zina zimene sizikubvira kuti konse.
But when it priest God open your eyes, the same way that Christ will give you to move on, to journey on, is where you meet with Christ and see the beauty of him.
Obadu ngati kukona kombera Mulungu kutsekula maso ako kuti uone iweyo. Azakupasa njira imene iwe usemo ndipo unatusa njira imene iyoyo ndipo pamene uzabona iye.
He was near Damascus, near to meet with the disciples, near to bound and slaughter the disciples, underline near.
Analidu ali pafupi ndi Damasiko, ali pafupi kuonena kuti akagwire ophunzira, ali pafupi kuonena kuti akabaze ophunzira, ndiyena sunga ndipo pamene unena kuti pafupi.
That near closeness to the disciples' gathering was the place to meet with the Christ because it's the preparation to meet with the brothers of himself, but he was not knowing that those are his brothers.
Kuda kabange atopfuzira zikutanthauza ndipafupi pomwepo pamene anakumana ndi Kristu chifukwa chinena kuti iyeyu samaziwa kuti pamene ali pafupi popo kuti akafike kuwanthu pamene chakuti akawagwira anthu aja pamene panali pafupi kuenda kuti akakumane ndi abale wake mwa Kristu.
God made it possible that he should not see Christ of the scriptures while it is very far, a long way to travel, because he would travel himself feeling loneliness, having no brothers to communicate with. But let it happen near, because the brothers of him are very close.
Mulungu anachiyika kuti chikhale chotero kunena kuti iyeyo anakhala kutali asathe kumuona Kristu wamʼmalemba ayi chifukwa ali kutali akhala onena kuti watopa ali kutali kwakhala kuti akudali nzithu zina zochita komano akakhala kuti ali pafupi pamene Mulungu atatsegulire maso ake kuti aone akafika pafupi.
God made it clear that he should travel the wrong way himself so that he should get tired. Closer he should meet with Christ.
Mulungu anachipanga kuti ikhale choncho kuti aende ulendo wautali uko yamba kuti akhale kuti atope ndi ulendowu pamene ali pafupi somano kukumana ndi Khristu.
Because it's Christ who met with him while he is still afresh, having more power, he will boast that he made it possible because of his capability to meet with Christ, because of his decision or right choosing.
Chifukwa ngati Kristu akanampanga kuti amuone iyeyo adakali kutali, akanayamba kudziwa ndipo machita madama kuti ayi zathenga ndaonana naye chifukwa cha mphamvu zanga kapena chifukwa cha kuthekera kwanga, malo mwake anamusiya kuti ayambe watopa kaye.
But he made it clear that he should get tired first, and then he should meet with Christ. Because there is Matthew's chapter 11, verse 28, waiting upon Apostle Paul.
Ndiyetu anamusiya kuti ayambe watopa kaye, mphamvu zake ziyambe zikatha kaye. Chifukwa pali mawu amene Mulungu anawayikiratu mbuku la Matthew chapter 11, verse yake ya 28. Oyembekezera olankhula za mtumwi amene Paulo.
So the word was waiting. That word says on verse 28 of Matthew chapter 11, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Ndiyetu panali mawu verse 28 mbuku la Matthew chapter 11 amene akunena kuti idzani kwa ine inu nonse akulemba ndi akuthodwa ndipo muzapumula.
So he was to be heavy laden before he met with Christ.
Ndiyetu anafunika kutopa ndi katundu wake chifukwa patsogolo pali Khristu.
Because after get labored and heavy laden, then Christ will give him rest.
Chifukwa pamene wagwira ntchito yolemesa kutopa mkatundu wake pamenepo pamene Khristu wampase mpumulo.
So It's almost everybody. Before it pleased God to open our eyes so that you can see the Christ of the scriptures, he left us to ourselves so that we should labor and have a running, so that on its due time, when it will please God to open our eyes, then we'll see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Umudu ndi mmele alili mundwina aliwense wa ife, kutipo yamba mungu asana tsegulile maso atodi tuone chituichi ndi chipulu msojatu, po yamba anadisia kuti tiambe na kukira nchito, tiambe talema, ndipo tikalema pamene bobo titato pankatundu watuyo, pamene mungu ati tsegulile maso, kena akotizao na kukungula kwa choka Kristu Yesu.
So that when you have been given a rest, you should never honor yourself, but give glory and honor to Christ alone without compromise.
Ndipo kuti paja pamene upasidwa mpumulo sopano usazikamandie iwe wekha ayi koma kuti upereke ulemu kwa Yesu Kristu.
So journey, the long journey draws very near to Damascus is when he meets with Christ to give him rest.
Ndipo ndiwapa sopano pamene Saulo analipa njira yopita ku Damasiko ali pafupi pamene
here now it's very near, the nearing place. Suddenly there shall be around about him a light from heaven. When it is saying suddenly, it means he never planned to see the right, but because it pleased God, it happened according to how the Lord determined it.
Ndipo akamanena na kuti mwadzidzizi izi zikutanthauza kuti iyeyo samakonzekera kuti aona kuwala ayi koma kuti Mulungu yekha ndi amene anakonza kuwala akumunga mwakufuna kwake.
His mind, his visions was to meet with the disciples and kill them, while the mind of God was to let him travel, but when he is at a nearing place, he should to meet with Christ.
Maganizo ake ndi zolingalira zake zinali zokuti akumane ndi ophunzira ndi kuwapha, pamene cholinga cha Mulungu chinali chonena kuti ulendo umenewu ayende kuti akakumane ndi Khristu.
So he saw the light. And last week he said the light is Jesus Christ, as we read in John chapter 1.
Ndipo Saulo anaona kuwala monganso mmene tinayangadira so mbuku la Yohane chapter 1 kuti Yesu Kristu ndiye kuwala.
And I said that he saw the light from heaven, meaning he saw Christ from heaven. Christ came to him suddenly. We never planned to be the chosen, the elect of God.
Christu anadza pa iyeyo mwadzidzidzi ndipo mmenemo ndimonera kuti ifeyo sitimakonzekeratu kukhala ana a Mulungu kapena kukhala anthu osankhidwa.
Verse 4. And he fell to the earth, which means he surrenders everything.
Pamene ndime ya 4 kuti ndipo anagwa pansi kutanthauza kuti anasiya china chilichonse.
Don't forget that this time he had knives, hangers, catapults, whatever weapon ready for bounding and ready for killing was in his hands, in his pockets.
Ndipo musaiwale kuti nthawi imene izimachitika izi nkuti mmanja mwake ali ndi zida zonse zokonzekera kukagwirani ukapangati paja, malegeni zikwanje mipeni anali nazo ndithu.
So when meeting with Christ, the first thing is for him to fall down so that whatever was in his hands to be broken off, to be down, so that God should start his work from that to where God purposes it before the time.
Ndiyo chinthu choyamba chomwe kumana ndi Khristu chomwe chinachitika chonena kuti anagwa pansi kutanthauza kuti zida zake zonse, makonzekero ake onse, chilichonse chimene anakonza chinakhala chopanda ntchito kuti tsopano Mulungu achite kufuna kwake.
And we'll see later on, when he was up now, he never took whatever was in his hands in readiness to kill the disciples, but he went without those things because God took all those things from his hands.
Ndiposomano ndiwo khalaso tikuona kusongola kukuti pamene iyeyo anadzuka sanadzuke sokutenga zida zankhondo zija kuti akapitirize kugwira ntchito koma mmalo mwake anakhala opanda mphamvu ndipo mulungu mwini wake anachita kugwira dzanja.
Here it is speaking how God works upon his own elect.
Nchito chikulankhula za mmene mulungu amachitira apa anthu ake osankhidwa.
The second thing, so when he was down, he heard a voice from the Lord. Why hearing the voice? Because the exact little thing of falling down, it's not for emergency, but because there is a word for him, hear it.
Isaiah 53:1
says, who hath believed our report? Which this is a question going to the multitudes of people, which means it's not all the people that can hear the report, the message of the report.
Ndidu ndifunso limene limapita ku anthu ambiri chifukwa chonena kuti si onse amene akhoza kumva mawuwo.
Which means when he was asking this, there is others that have heard the report, others have missed the report.
And the other
sentence says, and to whom is the arm of the Lord revealed? When that saying revealed, it means the other side is hidden.
Ne akamanena za kuvumbuluka zikutanthauzona kuti mbali ina chobisika.
So the arm will be revealed to others but hidden to others.
Yetu mkono umene uvumbulukira kwa ena koma kwa ena obisika.
To whom the arm will be revealed, he will hear the report.
Kwa iwoto amene mkono wavumbulukira adzamva uthenga.
But to him, it is hidden, will never hear the report.
When the
real gospel is preached, it goes to those God erected from the foundation of the world, those Christ died for them, they will hear the report. So salvation is not for all the people, but it's for the elect
only.
Let us go back to our text, verse 4 of Acts chapter 9. God had a message to tell Saul.
Mulungutu anali ndi mawu olankhula ndi Saulo.
But the message is to be told to Saul when he is down.
Komano uthenga ukulankhulidwe kwa Saulo pokhapo khata agwa pansi.
Bible says, after he was down, he heard a voice saying, so, why persecutest thou me?
The Bible kuti atakugwa pansi chonchijanamva mawu akunena naye, Saulo, undilonderanji.
So, Don't forget that verse 3, it is speaking about right from heaven.
But verse 4, it is speaking
about me being persecuted because of you.
Neno pandemia chintaipo akulakula zaidi abene ndirondedwa londedwa ndiwe.
So which means this light is not just a right, but it's a person, and it's not other persons but Jesus Christ.
Zimene zikutanthauza kuti kuwala kumene kusikunali kuwala wa mbai koma anali munthu ndipo sanali munthu wa mbai koma Yesu Kristu.
Because when we read in John chapter 1, it says Christ is the way, Christ is the light. And the word turned into body, and we see his glory.
Chifukwa tikamawerenga mbuku la Yohane mutu woyamba imanena kuti Yesu Kristu ndiye kuunika, Yesu Kristu ndiye mawu, ndiye mawuwo anasinthika nalandira ulemerero.
In other way around, the right was speaking to the person that you are persecuting me, the right.
Kulankula kwina kunena kuti
so when Saul heard the message from the Lord about persecuting,
he was to
respond on verse 5. Don't forget what kind of persecuting is going to bound and slaughter the disciples.
Beno musaiwali kamana kulaza kulonda londa kuti kodi akamati kulonda londa kumene kumkudani ndikupita kukamanga ndikupha ophunzira.
Why persecuting? How was he persecuting? He was trying to bound the people to let them never continue this way. That was persecuting.
Kodi amawalondalonda bwanji amawalondalonda pamene amawagwira ndi kuwamanga kuwalesa kulalikira uthenga wabwino kumene kotu ndiye kulondalondako.
When we are compromising the message, it's persecuting the way too.
Ndiye ndikakhala kuti ndikusokoneza uthenga wabwino ndi chimodzimodzi kuti ndikulondalonda chitoyo.
Because there is multitudes of people that they are not for somebody to be speaking this mysteries of the word of God, to be preaching this exact gospel. They are compromising. They are persecuting the word.
Chifukwa lero alipo anthu ena amene samakondwa akumva tikulalikira mmene tikulalikira uthenga wabwino mmene ulili kulalikira Khristu yekhayo mmene alili koma iwo amafuna kuti uthengawo aziuphatikiza ndi maganizo awo kumeneko ndiye kulondalonda.
Here, so let's put it. He said, "Who art thou, Lord?" Underline the word Lord. The question might be, what makes Saul to see that the one who is speaking to him is Lord?
So kalabona kuti kodi chinamchitisa Saulu chiani kuti akazindikire kapena kuti akaone kulankhula kuzindikira kuti amene akulankhula nayo ndi Ambuye.
Because saying Lord word to from so it was not a joke, it was not just a mere thing.
So when
Saw the rites, the same rites opened his eyes, spiritual eyes, to see that this Lord, this rite is the Lord of him.
Ndiyenu pamene Saulo anaona kuwala. Kuwalako kunamtsekulira maso kuti aone kuti kuwala kumeneko ndi Yesu Kristu ndi Ambuyeyo.
Before it pleases God to open our eyes, we will persecute, we speak whatever we can, because we don't know that the word we are speaking about is the Lord. The Lord is the Father, the owner of your life, the source of your salvation.
Ambuye ndi tate gwero kapena kuti mwini wa moyo wako, mwini wa chipulumutso chako.
So there is Lord to the erect, and there is Lord of that small arrow to the unerect. Them again they do worship.
Nde pali ambuye wa yosankhidwa de ambuye wa kumwamba, nde aliponso ambuye ayatili ambuya anthu amene amapembeza aphosa sankhidwa.
When you are preaching the singular message of Jesus Christ, the crucified one, it's because your eyes has been opened and you are seeing Christ as the Lord of your life, the Savior, the salvation, the Redeemer, and the Reconciliator, the everything of your life.
Ngaduri wewe umalalikira uthenga wabwino umodzi okhawo wa Khristu wopachikidwa ndi chifukwa chonena kuti Mulungu mwini wake anakutsegula maso kuti iweyo umuone Yesu Khristu ameneyo kukhala monga mpulumusi, kukhala monga muomboli, kukhala monga mwini wa chipulumuso chako.
Who art thou, Lord?
Ndinu yani Mbuye?
Another way he was knowing that this is the Lord, but he was already knowing the other roads that he must be ministering, he must be serving. So he saw that the roads that he must be serving is different with the Lord whom he has seen with his eyes at that time.
Kulankhula mwina tu kunena kuti iyeyo anadziwa kwa Ambuyena amene anakhala kumawatumikira kumbuyoko yeno idakwana nthawi ipo kakumana ndi Ambuye uyuyu anakhala chomdakutisa chifukwa chake anakhala kufunsa kunena kuti ndinu yani amasiyanisa ndi Ambuye amene amawadziwa kumbuyoko amene amawatumikira.
Who art thou, Lord? May I know you, dear Lord of Israel. I don't want the other road that I've been serving, but may I know you, my dear Lord. Don't forget, this was when his eyes were opened. It's when God asked him. It's when Saul asked him, who art thou, Lord? The second thing, when he says, God is talking to him, when he asked him, who art thou, Lord? He spoke to him. It means God opened his spiritual ears so that he should hear God speaking.
Chindujina chorera kuti pamene iye yamakafika kwa Ambuye amabawu apapa zinatengera kumutsegula maso kuti athe kuona kumaso anatsegula pakavuta kukodza kulankhula zomwamo ngati yokudzana ndi Ambuye amenewo.
He opened his ears so that he can hear him speaking.
Anatsegulira makutu kuti akhoza kumva tsopano akabala kugula Ambuyeyo.
He opened his eyes so that he could see him when he is speaking. He opened his mouth so that he can speak the glories to the Lord. Because when he said,
"At
thou, Lord," the word Lord, she saw that this one is the one who deserves all the glories and honor, and is the Lord of my soul. chifukwa pamene iye amakala mvula kuti ndi miyani mbuye maoti mbuye zikutanda kuzinda kuti anamuona kuti amene ine woyenera kulandira ulemu wonse ndi matamando mmoyo mwanga. If you saw many people never honor the Lord, this is because God has not opened their eyes so that they might see, then they can never speak the glories of Christ.
Mukamaona anthu ambiri akulephera kupereka ulemu kwa Ambuye, ndipo chifanyenera kuti sanawatsekulire maso kuti akhoza kumuona Ambuye ameneyo ndi kumulemekeza Khristu ameneyo.
Inside the sentences, in the midst of the sentences, when he asked, "Who art thou, Lord?" He said, "And the Lord said," which means they were speaking to each other, because God opened his ears so that he could be hearing him speaking.
Ndipo kani mandimemo apitiliza kunena kuti pamene iye ananena kuti ndinuya ndimbuye, ndipo Mulungu anapitiliza kuyankha naye kulamulana naye kutanthauza zonda kuti anatsekulira nthukamwa moti akhoza kumva kana chilankhulo.
When your eyes started seeing Christ of the scriptures and hear Christ of the scriptures, then you speak the oracles, the mysterious gospel, because God has made it to be like that to you.
Ngalitu masuwa ako atatsekulidwa kuthenga wabwino, ndima kuti wako atatsekulidwa kuti ukange uthenga wabwino, pamene uzalalikira uthenga wabwino weniweni wa zinsinsi wa mavumbuluso, chifukwa Mulungu wakutsekulira mkamwa tsopano kuzolankhula.
If somebody come to you and start saying, "I do preach this gospel, I'm a believer, I'm thankful to God that God saved me," ask him, "Which Lord do you believe?" Then you see that it's when you see that this guy, this person sees nothing, heard nothing, because God has not yet opened his ears and eyes.
Ngatitu wina wanga atabwera kwa inu kumakuzani kuti ayi ndimalalikira uthenga wabwino, andimayandika Ambuye anandipulumutsa ndinabadwaso kwatsopano, mumufunse kuti ndi uthenga ndi Ambuye uti amene iweyo umatumikirayo. Ndipo kuchokera kuzimene iyeyo akhoza kuyankhani kudzaona tsopano kuti munthu uyuyu akukulankhula zinthu zochokera mmaganizo mwake, Ambuye sanatsekulire maso, sanatsekulire makutu, anakhoza kulankhula mavumbuluso a uthenga wake.
Don't entertain lip service people, preachers.
Osa kondoresa, osa panga zikizombo kondoresa, doku tuwa muka mwabola mkula mau.
They can sing, they can speak, they can do whatever they can. But if their eyes has not yet been opened to see the beauty of our Lord Jesus Christ, and their ears has not been yet opened to hear the gospel, the little gospel, they will just speak with their mouth. That is lippy service worshiping.
Akhoza kuimbira, akhoza kulalikira, koma ngati Mulungu sanatsegule maso awo kuti akaone Khristu wopachikidwa, ngati Mulungu sanatsegule makutu awo kuti akamve zinsinsi za uthenga wabwino wa Khristu ameneyo, akhoza kungolankhula zimene zizongochokera mmaganizo mwawo, mmalo mwake amakukhala wopembeza ndi mpiro moyokha.
Don't expect all the people to preach the gospel and say that they believe the gospel. No, it's only those God elect and open his or their or her eyes and ears.
Musayembekezere kuti anthu onse azalalikira uthenga wabwino kapena kumva uthenga wabwino, ayi, komatu kwa iwo okhawo amene Mulungu wachita kuwatsegula maso ndi amene akhoza kumva ndi kuona ndi kumva uthenga wabwino.
Here the light is speaking, Jesus is speaking, the man is speaking.
Ndi apa tsopano kuwala kukulankhula, Yesu Khristu akulankhula.
And the man is speaking.
Ndipo tsono munthu akulankhula.
Within verse 5 says, "I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks."
Ndipo apa tsopano kati mwandime ya verse 5 wakunena kuti ndine Yesu amene umlondalonda. Kusoneza zonena kuti kuna aliko vuta sono kwa iyeyo kuti athe kulimbana naye.
Here it is foolish speaking that the sudden light that came descend from heaven was light, was Christ, and it was Christ coming to him to speak with him. Again, here it shows that we can, nobody can help somebody to see Christ of the scriptures. But when it pleased God, it's the same God who opened your eyes so that Christ should speak to you, so that Christ should be revealed to you.
Verse 6,
and he trembled and astonished, said, Lord, the same word, Lord, of that he spoke on verse 5, what would thou have me to do? And the Lord, that same Lord, said unto him, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do.
Ndimeke asikisiyo, akuti komatu uka, nulowe muti, ndipo kuzenenedwa kwa ine chimene kuyenera kuchichita, ndekuti Ambuye uchapena na miyankhula. Verse 5, Ambuye mwe ndamina kula kulanda isobano kumuza suchita, ndetenguwa mula mulina sobano mbonga Ambuye.
It's God who told him to rise. Because if God never, if Jesus Christ never spoke to him to rise, he would have never rise, but would be left to that town.
Ndiyo ni Kristu mwe mwe amena na mudusa, amena na muza kutidzuka, tufungwa angati akanapanda Kristu kumudzusa yes akanatha kudzidzusa yekha.
Again, rising comes from God.
Ndiponso kudzuka uku kumachokera kwa Mulungu.
I remember that preamble time when we were in the Pentecostal, we were campaigning and mobilizing the people, rise and shine, thinking that a person can rise on himself. That is blue light. That is compromising the message. Nobody can rise if it is not preached by God to let you rise.
Ndikukumbukira masiku apitawo nthawi yakumbuyo ndiri ku chipentepenteji ndakhala ndikumalalikira mauthenga omauza anthu kunena kuti dzuka wala kumaganiza ngati kuti wina wake akhoza kudzuka achifuna kuti iwe wamuwuza kuti adzuke ndikuwala kuchokera mmaganizo mwako limene limakhala ndibodza lilileni la mmaganizo chatu mwa anthu.
Here it's Christ who gave him power and strength to rise.
Abantu ndi Kristu lomwe amene anapasa mphamvu ndi kuti akhoza kuyimirira sopano kudzuka.
When he says rise now, it means when Christ was speaking to him, he gave life to Apostle Paul to this soul so that he might rise.
Akamanena kuti dzuka sopano zikutanthauzonera kuti mmene amalankhula naye mawu amene wamapasa mphamvu Yesu Khristu mwina amapereka mphamvu kwa Saulo kuti akhoza kudzuka sopano.
On verse 4, fell to the earth.
Chifukwa mu verse 4 muja Saulo anagwa pansi.
Which means it's a symbol of death.
Chimene kuti chizindikiro cha imfa.
Verse 6. Christ told him to rise, which means he gave him life.
The book of verse 6, our Christian Anamus is only a good Zuga, Chimenech is the hero of Pasamoyo.
He gave life to a person who was dead.
Amabele Gandumoyo, Mamukadele Duagufa.
Because when we read in from the book of Ephesians, chapter 2, verse 1, on says, and you have he quickened who were dead in trespasses and sins.
Chifukwa tikamawerenga mbuku la Aefeso chapter 2, Aefeso chapter 2, verse lake loyambalo, akunena kuti ndipo inu anakupasani moyo pokhala munali akufa ndi zolakwa ndi zochimwa zanu.
We were quickened Ifeo nina jina kuzusi no kuchita kufurumizi wa jabe. Verse 1 of Ephesians, he says, he quickened us.
Muvesi wa nila Ephesians chapter 2, kuna kuti iyeyo anadi jusa ife, anadi nyamuta,
anadi pata moyo. He quickened us.
Kuna kuti anadi pata moyo.
When he was quickening us, it's because at that time it was when we were still dead in our trespasses and sins.
Akamanena kuti anati pasamoyo sikutandauza zvona kuti poyamba tinari akufa chifacha zvora kwazathu.
Quickening came when we were down, when we were dead in our trespasses and sins.
Kubereka moyo uku kunachitika pamene ife tinali pansi pamene tinali akufa muchimo.
Here the Bible says in Acts chapter 9 verse 6, arise, which means quicken thee, give it right.
Ndiyetu apa mu machitidwe chapter 6 chapter 9 verse yake ya 6 yo akulankhula zonena kuti dzuka kutanthauza kuti akumupasa moyo.
Pharaoh to the earth, on verse 4, meaning he was dead in his transgressions and iniquities, transgressions.
Ugwapa si kumene kukuoneka mu verse 4 lolori kutanthauza zonena kuti iyeyo anafa muzochimwa zake ndi zosalungama zake.
We were dead in our trespasses and transgressions and sins, but he gave us life. He quickened us.
Ifeku dinari akufa muzola kwa zathu ndi zochimwa zathu zosalungama zathu koma sono iyeyo anadipasa ife moyo.
He gave rise to Saul, but he never gave rise to the company that was with the Saul.
Anapereka kudzuka kumene kuku kwa Saulo koma sikuti anapereka kwa Dozi amene amaperekezayi.
He quickened Saul, but he never quickened the company of Saul.
Anapasa moyo Saulo koma sikuti anapereka moyonso kwa iwo amene amaperekezayi.
He quickened the erects, but he never quickened the whole world.
Anapasa moyo osankhidwa koma sikuti anapasa moyo kudziko lonse lapansi ayi.
After being quickened, after arise,
ndepambuyo pomasidwa moyo pambuyo poti wadzuka.
God says, Jesus says, go into the city, which means he can move now because has been quickened.
Ndiyeno Kristu akulankhula naye sopano kuti muka mudzi chifanidwa pasidwa moyo akhoza kupita sopano.
And he said, he shall be told thee what thou must do. And then here it's speaking that after being quickened, after being given the right, there is something that you should do, but it will be taught not by yourself.
Chimene sichikulankhula apa nkunena kuti pambuyo ponena kuti wadzusidwa, pambuyo ponena kuti wapasidwa moyo, sopano kuli zinthu zimene zidzalankhulidwa zofunika kuti iwe uzichite, ose ndi zochokera kwa iwe wekhayi.
Oh, it's Christ who did the work. It's Christ who gives rise, and it's Christ who tells a quickened person what to do.
Ndipo muzonse ndi Kristu yekha amene akuonekera ndi kuchita zinthu zonse, ndi Kristu amene akumtusa munthu, komanso ndi Kristu amene akupereka zochita kwa munthu amene anali wakufa, amene wampasa moyo.
So Christ as the Lord.
Ndipo Saulo anamuona Kristu monga Ambuye.
It's only the erect that saw Christ as the Lord when God opened their ears and eyes.
Ndiokhaoto amene ndiwosankhidwa amene akhoza kumuona Yesu Kristu monga Ambuye pamene atsegulidwa maso awo.